yalancı, içerim kader.
Nare pie curând ca casi pire queso. Ama soy Angea Bona Marcia Maria. Vio con un mutima wanje wa bai te keri. Pasise nyine na buri choro rita jizuba. Inyanji tushe ari kwimitse ninjira ndoho kari kusinja ndenga. Mugimi susu yuru kundira tkika. Niwaza niwaza garuka. Inyanja, inyanja. Ni wawonja mwenye mula mamia. Inyanja, inyanja. Uya mahorora iku wanyo hereshe mjihunda. Wa minu ye kama zakie mumunyaka. Inyanja yuru kundo. Narinzi mbili sayo. Arambiye musahoraho najye nemera nazi kwa magambo aguruka inyoni yindi gasiga igicu asize umutima wanjye mu kirere kitagira igisobanuro ese wigeze unyizera koko cyangwa navuye ku myengero kandi kamutwe kuho najye nashakaga kugusigarana ariko urukundo rwawe rwari urusomye inyanja 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 ni wowe njamu yiburaho mamia inyanja inyanja uri amahorora iku wanyohereje mu gihunga wampinduye kamaze agiye mu munyaka inyanja y'urukundo narinzi imbibi sayo inyanja sinshaka kugaruka ku ngombe umva amahoro cyangwa umwite igihombo babarira babarira ariko niyo nafasi nzongera kuyinjiramo Quieres o te mangerá Kuri fite emotion likwiye kuba rifite amagambo arambuye kandi yumvikana neza
Ukoresha TikTok yamo na Trump situye cyangira nziza mu buryo bw'umwimerere
Ushobora no kongera mu kose abaririnje inyuma Mugace k'inyanja inyanja inyanja, inyanja.